and from the girl you used to know. The last time I saw you was back in the days in high school. Te rata la pelo ya me, ele faz a classe colom, tatilina litelele, liri jari rana rotana. O mi re fale tengi gore se kolo se se tswe ke ntse ke mo tola tola ke mo lekula o tsilo bole monate ke fela pelo
ke batla go mona ke mo fumedise ke me mo se fume a tebe ke mo lebe mo matlong monate yo mo kalo kalo ke fela pelo ke batla go mona ke mo fumedise ke me mo se fume a tebe ke mo lebe mo matlong monate yo mo kalo kalo.
The worst time of the day was when school was over. Cousin meant she had to leave me, and that break my heart. There are the little fifi, di ato teng di ba pile, fa kuna lifi tswana.
Ilwa mete,
fa ke kufula kwalinte. Tsamaya ka bunya muso fitla re o litile dipelo tsa rona e le bo mabina go tula e re fare bonana mo musonga le tswara fane re nyaka le
Monate yo mo kalo kalo.